songishiya ngikunike lonke uthando wena wakhethe ukuhamba izinsuku zedlula ngikhumbula izikhathi sasijabula manje ngihamba ngeke